uhle bendoda zingongozayo ungalibali ntombazana
ubuhle bendoda zingongozayo ungalibali ntombazana uziphathe kakuhle emzini wakho ntombazana uziphathe kakuhle emzini wakho ntombazana
in the house of love let respect be the key honor your husband let peace always be
Stand by his side through the storm and the sun. Two hearts as one till the journey is done. Ubuhle bendoda zingongozayo ungalibali ntombazana.
Kakuhle emzini wakho ntombazana.